isintwana mangilahlekelwa uma impilo yahlangahlangana kwamele kuthonywe phasi. Rodman lami laphusha lapha down the street, ngazi ungilala ngidlile laphusha nangespeed. Bheka manje intwana ungumdali for everything you did. Bheka ubuhlungu time alisibana lingenzi nix, ngihlala ngililisli loves and peace. Beda noma ngineplani ngenxa yokuthi anginamali, ngiphekelwa phansi ngebo mndeni. Don't you worry Shmali, izophila nami, izoyiphatha imali. Ayi, don't you worry Shmali, izophila nami, izoyiphatha imali. Izophila nami, ayi, Shmali mina ngizoyiphatha imali. Ngiyojabulisa umndeni, ngeke ngivume basogole songisaphi. Ngizoba seta ngize ngiyofika endlini yami yokugcina, ngoba leve mzini dala bawanami bafu. Manje impumelelo ayisanu fiki, mele ngimbondlele, mele ngibabilisi so fly. Dala bawanami bafu. Manje ngiphethe umadiba kentwana, ngiyamanuva ngiseta umndeni. Phela dala bathu lambi, who can do like me? Haters be hating on me, bathi ngenza ngemithi. Manje sebafuna impi, geng geng geng, ngeke balunge nakancane. Noma ingahloma ihlasele, ziwe nebamunika. Kuyosabuka kaka, kuyosabuka kaka. Ngeke balunge nakancane, noma ingahloma ihlasele, ziwe nebamunika. Kuyosabuka kaka, kuyosabuka kaka. Your pala ikazi.